Watabade kamalabio na wa Buganda OST wa Charles Peter Mayiga akubiriza emiti emito okwagala Buganda naddala nga bagoberera ebikolwa oba ebikolebwa okusobola okusitula Buganda n'ennono zaabwe awatali kwetiririra. Katikkiro okwogera bino asinzidde mu mbuga enkulu ey'Obwakabaka e Bulange Mmengo mu kutikkula oluwalo amasomero ag'enjawulo agali ku musingi ogw'Obwakabaka nga gabadde gakiise embuga okuleeta oluwalo. Katikkiro agamba nti ku mulembe guno ebyenjigiriza biteekeddwa okufiibwako ennyo era n'akubiriza abantu ba Kabaka bonna okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda ate n'Obwakabaka gye yatongozza eya situla omutindo ng'ebyenjigiriza y'ennyingo ey'okuna.
Obununuzi bwa Buganda, obununuzi bwa Uganda, obununuzi bwa ssemazinga wa buli mu byanjigiriza. Amasomero gafa ag'Obwakabaka n'amasomero gafa ag'obwannannyini agali wano mu Buganda gye tutambula nago gwagala gabeere ku mutindo ogusinga okuba ogwa waggulu. Mugunjule abaana mu bino bitaano bye ngenda okubagamba. Ekisooka, empisa ennungi ez'obuntu bulamu. Omuntu omuyigirize ng'ate si mugunjufu abeera wa bulabe eri ensi. Ekyokubiri, muyigirize abaana baffe ebikwata ku buwangwa n'ennono zaffe n'olulimi Oluganda. Ekyokusatu, musomese ebyafaayo byaffe mu butuufu bwabyo. Ekyokuna, musomese ebyobulimi n'ebyemikono lwa nsonga nti abantu ebitundu 7 ku buli 10 abali mu Uganda bali ku gwa bulimi. N'ekyokutaano, musomese ebya tekinologiya.
Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga era nakubiriza abakulu b'amasomero bonna okutumbula obuyonjo mu masomero gaabwe era akubiriza abantu okukwatira wamu beenyigire mu kukola baleme kulindanga kuweebwa buweebwa nedda.
Nati abaana nga bayonjo era mubayonje obuyonjo teeka mu ssomero. Twagala mwana ayaawo tasanirira mbiri tanaaba abaana mu ssomero baba abato bwatu bamanyi nti ebyokunaaba bikulu banaaba emirundi ebiri oba esatu kasita obwina oluzzi abaana basika amazzi banaaba emirundi mukaaga. Obuyonjo kyekitereeza emmeeme y'omuntu n'akola ebitegeerekeka era mbasaasidde wano nga ettaka libabunye ku bigere ku ngoye zaabwe nga baziyimbira naye nga bonzira ebiwundu by'okuyimba by'ettaka lya wano olwaleero nkuba Katonda yatutuwadde. Education provides the tool with which a person navigates the world. Education is the true provider of liberation to individuals, communities, and countries.